Waonyeshe unavoshukaga mchumba kwa mbele. Waonyeshe unavoshukaga. 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 Malaika wangu wanafanya kazi overtime kuhakikisha forever you're mine. I see God's sign. Na wakitu tuona tukisha, ningekuwa wapi without you? Mimi bila wewe yani sio kitu. Pengo lisilozibika, waende wami nimefika. Chukwe ni masami ni dakika. Mbegu za kiangazi ni masika.
Kwa pezi la kumi tabani nalishika, sito kuangu abadani, yeah.
Waonyeshe unavoshukaga mchumba kwa mbele. Waonyeshe unavoshukaga. Waonyeshe unavoshukaga mchumba kwa mbele. Waonyeshe unavoshukaga. Waonyeshe unavoshukaga mchumba kwa mbele. Waonyeshe unavoshukaga. Waonyeshe unavoshukaga mchumba kwa mbele. Waonyeshe unavoshukaga.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.